radio y'ijwi y'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kugezwaho na Jean-Baptiste Nshimiyimana. Iki kiganiro cy'umunsi ni ikiganiro duharira agasaro kaburaga kabonetse umuryango w'umubiligi kazi ufite nyina w'umunyarwanda kazi Hélène Verine Schmidt ubonetse nyuma y'imyaka 51 awushaka na nyuma y'amezi abiri gusa aje mu kiganiro agasaro kaburaga. Iki ni igice cya mbere. Igice cya kabiri ndagiharira mwebwe mwese mushakisha abanyu, naho igice cya gatatu kiraba icyo guhuza umusaza Adrien Bakare n'umuryango we yari amaze imyaka 37 atandukanye nawo. Murakaza neza mu kiganiro agasaro kaburaga. Hashize amezi abiri tubagejejeho inkuru y'umumetisi wabyawe n'umunyarwandakazi yamubyaranye n'umubiligi Pierre Schmidt wari umukozi wa leta y'ububiligi mu gihe cya gikolonize. Madame Hélène Verine Schmidt atuye mu bubiligi yaje mu kiganiro agasaro kaburaga adusaba kumufasha gushaka umuryango we amaze imyaka 51 ashakisha yarahebye. Et votre maman, vous ne pensez pas avoir eu la musique.
Malheureusement, mon âge,
une fois d'un petit déchet, pour nous énergiser en maman, il pense que nous sommes bien tout âge.
Je fais appel à vous.
Est-ce qu'il vous a donné au moins les avancées des affaires? Il y a un peu de temps, ou à vous qui est?
Bien, j'ai un certificat de naissance. Je fais l'impression que tu as faux. Je suis apparemment sur mon certificat de naissance de Nyanza. En Belgique, on m'a mis dans un orphelinat moi je cherche ma mère.
Ah, oui, ma mère. Yeah. J'ai une mère qui passe dans le téléphone. Elle convient la charpente. Ce qu'on m'a fait avant de l'année. Ce qu'elle cherche une autre fois, c'est 40. Je confirme mon avant-garde. Je suis en train de me faire un peu de
namwe muradufasha ikomeye zagaragajwe na radio y'ijwi ry'Amerika igera kuri miliyoni nyinshi z'abayumva aho bari hose ku isi. Umuryango wa Madame Eveline Schmidt yatangiye gushaka afite imyaka 19 twarawubonye turabahuza.
Nagize amarira yanjye yose ubu hasigaye no kwishima. Nagize amahirwe mpura namwe kugira umuntu kandi murashoboye ufite ubushobozi bwo gukora ubushakashatsi
ibyo mwakoze muri mfura. Murakoze cyane
Madame Schmidt afite umuryango mugari uri mu Rwanda, mu Burundi, muri Uganda no muri Tanzania. Abavandimwe barindwi hasigaye. Umwe rukumbi Mariana Faustine Karangwa ari muri Tanzania, ni nawe twabahuje ari mu kiganiro Agasaro ka Buraga ikaze ku ijwi ry'Amerika. Urakomeye cyane ngutumiye ku ijwi ry'Amerika muri kino kiganiro cy'umwihariko ikiganiro twageneye wowe ndetse na mukuru wawe Madame Eveline Schmidt nawe Mariana Faustine Karangwa yari amaze imyaka myinshi ashaka umuryango we yawubonye yakubonye ubumwe mu bana bakiriho mu muryango. None nagira ngo nkubaze kuva wabonye mukuru wawe ari we muhererezi mu muryango nyuma y'imyaka yose urumva umeze ute?
Meze nabi kubera kwishima. Narabyumvishije numva mbabaye. Nababaye kubera kwishima. Na n'ubu ndimo kumbaza ndumva ndimo kurira.
Ndenge
ngo mfite mwene wacu. Naratangaye cyane ntangaje Imana. Imana agatangara cyane. Ese wa mwana we ibyo abantu bose banjye bakuye barapfa bashyiraho bose ntarabona Iberina bamaze gushyiraho ukwezi kwa kabiri ejo bundi bashyira amezi nkane niba baratanga ntangira kumva ngo hari bene wacu birambabaza cyane koko kuki namubonye bene wacu batarapfa ukwezi ariko ndishimye cyane ndishimye narishimye na n'ubu ndishimye ndishimye cyane. Urakoze cyane, urakoze cyane rwose, urakoze cyane ariko sinzi niba nzamubona rwose munganire.
Nzamukuzanire.
Mukuru wanjye barasa cyane, njye ntabwo nsa nawe ariko arasa cyane na mukuru wanjye wapfuye ejo bundi yabaga UK.
Yego, komera.
Nabyo narabimubwiye nabyo ndasanga kuki barasa koko barasa cyane ni foto ya
ndayishimiye yego bose ndakumva igishimo ufite ayo marida igishimo ufite no kuba ari wowe usigaye ukavuga uti kuki tutamubonye mbere ngo twishimane ukomeje cyane kuri mukuru wawe ariko hari na mama wayo iyo navuganaga na Evelyn wumvaga afite inyota ikomeye cyane yo kuba yabona mama we ndetse yarambwiraga ati ntabwo nshaka gupfa ntabonye umuryango wanjye ariko nanone ndumva ari nk'aho hari ijwi rimpamagara rimeze nk'irya mama rimbwira ngo ngwino
ubu
niko yavugaga ariko byaranangoye kugira ngo mubwire yuko mama we atakiriho kandi ari kuyitabye imana mu gihe cyose yari akimushaka ariko yari ataraza hano ku ijwi rya Amerika twibutse gato uwo mubyeyi mama wawe mama wanyu yamye ashaka kubona atigeze amenya kubera ko bamutandukanije nawe akiri mutoya tubwire uwo mubyeyi wowe yarakureze aragukuza aragushyingira yari muto ki
ubwiza bwa mama ubwo nibuka ni umukecuru she was very happy yani yarishimaga ntabwo yarakaraga mama umuntu wasekaga agaseka buri kanya ariko ikintu atashakaga n'umwanda umwanda wo hanze wo mu nzu w'imyambaro ugasanga arabyutse aragiye hari abagiye mu bakecuru bagiye aza agasanga rero twamubona aturutse kure tugahaguruka tugafatira umweyo ibyo bakuri umweyo gukubura
yego
ugatangira gukubura abandi bakiruka mu nzu bakajya gusasa bakagira batugira ngo mama naza rero ntadukubite yaza yasaga tutabikoze akadukubita kubera iki umwanda ubwo rero yatwigishije isuku nanjye mfite isuku mama yakundaga guteka nubwo yateka ibitoki gusa cyangwa iki isafuriya yatekeragamo yareraga ntabwo yari ifite imbyiro yari isuku cyane n'ubu ibyo nkora ku mugabo wanjye ndabikora kubera mama wanjye
birumvikana nawe waramukurikije baravuga mu kinyarwanda ngo isuku igira isoko
byagoraga mama ni indwara yari afite yo gusimeka yari afite asima
yego
asima yarayirwaraga cyane kuva ngewe muze nasanze mama arwara asima kuko papa ari umuganga hari imiti yamuzaniraga ubwo iyo miti yicaraga imuhira natwe twari twarayimenye twasanga mama arimo gusimeka tugashaka rya binini tukamuha hanyuma akaba arorohewe nicyo cyanamwishe agirwa kagame avuze ati abanyarwanda bose nimugarukiye narabubakiye narabahiriye nimuhuze mama amaze kugerayo ari mu nzu iwe baza yarabuze uw'umuhaye ibyo binini n'iki ariko abaturage baratuye ngo nicyo cyamwishe
gukomera imana ihiruko ridashira none ikindi nagira ngo nkubaze birumvikana turavuga wowe ni wowe kubera ko ni wowe Evelyn yashakishaga n'abandi bagize umuryango wanyu ni wowe wa mbere twabonye azabona n'abandi benshi ariko niwe twatumiye muri kino kiganiro uyu munsi iyo ubonye Evelyn nabyumva turavuga uti mfite ibyishimo bivanze n'amarira ariko kuba ubu noneho ubonye ko utakiri wenyine mu muryango ndavuga ku bana bakomoka kuri madamu Nyirantongwa ntabwo ukiri wenyine mubaye babiri kuba noneho uzi ko ejo bundi muzabonana kuba muvugana kuva nabahuza hari n'iki cyahindutse mu buzima bwawe
kuva wambwira ko mfite mwene wacu umubiri wacu urimo gutinya ntakubere
yego
urimo gutinya umunsi nzamubona nzagwa nta nubwo nzamubona
yarabitwemereye tuzamuherekeza tuzamuzana
uzabishobora
yego muzabiganira kandi byose bizashoboka mu Imana yaraba ukomeje muriho hari impamvu ikomeye cyane mukiriho kugira ngo mubonane muzabonana kandi ndahamya yuko ibyiza biri imbere abana bawe nabo nabonaga bishimye bavuga bati tubonye
abana banjye barishimye bakoze gurupu gurupu ku isimu yanjye ubwo rero baraganira nawe nubwo nabatayo agatera bakabona isimu ye iraje telefoni ye bakaganira na bamenyeranye cyane
nababonye nyirasenge bishimye
baramuzi bamumenye nawe yabamenye barimo kutubwira inkuru zanjye mama rwose ariko kugira muri teka uzi nanuse mubwira ikintu cyambayeho cyumweru gishize na n'ubu nananutse
n'ibyishimo byinshi
n'ibitekerezo bizamubona ryari ndumva nshaka no kubona na none
muri kino kiganiro abantu benshi bagukurikiye barakwishimiye kuba wabonye umuryango kuba naguhamagara nkakubwira ngo ngufitiye inkuru hari umuvandimwe wawe ugushaka nkakubwira ko ari ikiganiro Agasaro Kabura ku ijwi rya Amerika rwose mbwira iyo nkuru wongere uyibwira abakumva muri kano kanya nyikubwira nakubwira ko ufite umuvandimwe wari warabi rwose ku bishoboka ko uzabona umuvandimwe wawe
ni ukuri nabi ntabwo nabitekerezaga ko hari umuntu nyene wacu nabona nari narahebye ntabwo nari mbizi ko hari umuntu nyene wacu hari kumaze kubitangaza muri bwo bamaze kubibwira nibaza ntibarambeshya barambeshya genda n'uwundi muntu bashaka basohoye rwose izina n'iryawe na nyoko ni iki ubwo ntangiye kubijyamo nyine umaze kuduhuza mbibwira bene wacu b'i Rwanda abandi bari Bugande batwishimye cyane ariko abandi bavuga ngo baguye mu kantu uzi kuvuga ngo kugwa mu kantu
yego
baguye mu kantu kebe ibi bintu ni ibiki Stefania yakoze kuki atabivuze kuva kera uyu mwana yarababaye cyane ngo yaradushatse imyaka 50 yose nibyo
yego
ni ukuri maze kubabwira ntabwo babyemeye maze umaze kuduhuza bwabo tukaganira nawe live maze ndabibabwira batubwira n'ipica ubwo babyemeye ab'ibugande barashaka no kuza bati tubwire umunsi azaza tuzaze Tanzania tumurebe barashaka no kuza i Rwanda nari babwiye batangiye kwitegura biteguye batuzumuzane tuzumuzane bishimye cyane 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 abandi rero bari babizi nakubeye nibanga ibanga n'abakecuru baratinda
ni ukuvuga yuko mama wawe ntabwo yigeze ababwira ko afite umwana witwa Eveline ushobora kuba aba mu bihugu by'amahanga
ntabwo yigeze atubwira njyewe ndi umutoya ndi umwana wa karindwi kuva mu nda ya mama rero abandi bose bakuru banjye bose ntabyo bari babizi banyumva
yego
ntabyo bari babizi barata barinda kurapfa ni njye usigaye ni njye ubimenye rwose
ni mbere y'uko ngusezeraho ndabyumva ufite ibyishimo byinshi hari ikindi waba ushaka kubwira abumva ijwi rya Amerika muri kano kanya muri kino kiganiro
njye ndashaka kubashimira cyane ijwi rya Amerika ndabashimira cyane 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 ntacyo kubaha icyo mbaha ni ukubashimira gusa Imana ibafashe kandi bitazashirira kuri njye bagenderere gusa bakomeze bashakisha abandi badafite bene wabo babuze ariko nubwo mbizi barabikora ariko bakomeze imana izabarira ibyo bintu barimo gukora ni ibintu by'imana ntabwo tubariha ngo banzaniye Evelina ngo mfate amafaranga ngo marihe nawe kandi ntacyo ndakuriha imana izakuriha urakoze cyane Venuse ijwi rya Amerika urakoze cyane imana ibe namwe ibafashe mwese na familia zawe
urakoze cyane nawe ndagusabye amahoro menshi hagati aho ukomeze ugire ibyishimo ukwiye
urakoze cyane benu
agasaro kaburaga
madame Eveline Schmidt n'umwe mu bana b'abakobwa n'abahungu bavuye mu Rwanda mu gihe cya gikolonize abana bavukaga ku banyarwandakazi base ari abazungu bavurwaga ababyeyi bakajyanwa mu Bubiligi cyangwa se mu Bufaransa mu bihugu byose by'Uburayi naho ntibahabwa ababyeyi ababyeyi babo b'abanyarwanda babaherukaga bakibabyara umwe mu bafashije madame Eveline Schmidt mu nzira yo gushaka umuryango we ni Antoinette Uwukunda nawe ni umumetisi wavukiye i Butare cya Rwasumo ayobora ishyirahamwe Métis du Monde riharanira inyungu z'abametisi ikaze ku ijwi ry'Amerika
murakoze bwana Venuste ntabwo nabashimira ubuhanzi no kubona utasigaye
mbarotakoze
cyane kongera kuyakira
uri umuntu mwiza biradushimishije kongera kukwakira hano mu kiganiro agasaro kaburaga TV ry'Amerika icyo wifuje icyashobotse umuryango wa Eveline Schmidt wabonetse twagize umuhango wo kubahuza nawe twagutumiyemo uhari nagira ngo kubumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya ubaze umaze guturukwa uko umeze n'uko wakiriye iriya nkuru
iyi nkuru nayakiriye ni ibitangaza mbega nk'abantu bajya bavuga ati ntuzerekeze itangaza uriya mubyeyi njyewe nkiyewe na bagenzi banjye tukiwufungura ino association hashize nk'imyaka ibiri nta n'amezi rwose ashize ni nk'amezi atanu bambwira ati hari abantu bavuye i Save bagiye batwara bakabajyana mu Buraya noneho bose benshi ntabwo babazi ababyeyi babo abenshi ntibaba bazi aho bava iyo nkuru rero rwose yavuze ku mutima kuva nkiri mutoya iwacu Butare na mama yarabimbwiraga akambwira ati hari bene wanjye bagiye komisiyo tumenye iki iwabo muri Kanada abana beretse amasomo ase yanditse mu kirere abana bose bajya bagaruka ubwo rero tugifungura ino asosiyasiyo twarabyatse rwose burya barabivuga ngo icyo wifuje kiraba rero twari twarabyanditse tukompoza tukamasitati tuvuga tuti oba twuve nuzeme osera vraiment leur guide ubwo numvaga ku bwanjye hariho abazifuza yuko tubazana mu Rwanda kuko benshi ndabizikota vuga n'ikinyarwanda dare rwose nta kinyarwanda bavuga kuko bakendera abana bato cyane nkumva ko mbyinjimo ko tuzaba kubagita turabagize wabo ubu rero rwose byashobotse noneho nakiriye mu nkora konesanse ndabakiriye umwe n'umwe evidemen imana yaramfashije naguye kuri ya gurupe nyine ifite iyo nyota ubwo bambwira bati ahubwo dufite umuntu wacu rwose nta kindi akora uretse gushakisha ababyeyi nta kindi akora uretse gushakisha mama we nawe akanterefona akambwira ati nkora ntekereza ko mama wanjye agiye kuko ariko nshaka kumuvugisha cyangwa se mukata wanjye ati ndumva rwose umumama mwaramubonye ntiyashatse nta mwana agira ubuzima bwe bwose bwa satune utuyo
yo gushaka umuryango yego
ambwira ukuntu yashakishije aseri ambwira ukuntu yagiye muri croix rouge nkuko bariya abantu nabo ntabwo bajya baramugoye mbega cyane cyane kandi nawe atazi ikarita kuko rero ngize imana niho nabashije barambwira bati kigali urambwira ati muri igorira iki ko hari umuntu rwose bagereza misiyo yawe banyuma bahereje misiyo ya voice america nuko mvuze nti bo reka nimushakire telefoni nibwo bakontakti none dore nta mezi atatu ashize umuboneye abavandimwe nuko n'uyu munsi nanjye ubwanjye ni mu rugo nta kindi kintu nkivuga n'ibitangaza mbega byatubayeho
uravuga uti yari amaze imyaka 50 ashakisha umuryango we ntaho zitageze kugeza amuzi hano ku ijwi ry'Amerika ariko nge ndashaka kureba cyane uko yakiriye inkuru n'uko ameze muravugana buri munsi uba umuri hafi nka mbere iyo umubonye ubona harahindutse iki muri we ubona ari iki kumenya ko afite umuryango byamuzaniye
yewe mana ndetse nakubwira guke ni umuntu ni ari heureuse ikibazo gito gusa afite nuko avuga ati bo uyu muntu nawe ntabwo bavuga n'igifaransa ntibavuga n'icyongereza donc byose binyuraho barujisitema kuri WhatsApp noneho nkamusoma nkamutelefona nkamusobanurira ntibavuze gutya avuze gutya avuze gutya murumuna we nawe ati rwose ati ngomba kwiga icyongereza ati ntavugana na murumuna wa na mukuru wanjye donc urumva ntuzi ko ari isi yose twese nyine twarishimye nuko uriya mama rwose yarishimye cyane n'amarida yagiraga kera ntakiyarira baravuga ngo yarangize akwiye none bagomba kwishima ko batangiye kubona dok imiryango yafungutse kugira ngo abone bene wabo
mu muryango w'abametisi bakomoka mu Rwanda ari abari mu Rwanda ari n'abari mu bihugu by'Uburayi ndetse n'Amerika ntaho batari ishyirahamwe ryanyu urifata kose abametisi bo ndahamya yuko Edwin Schmidt nari nabivuze mbere niwe ubaye imfura y'abametisi mu kiganiro Agasaro Kaburaga muri uwo muryango wanyu w'abametisi iyi nkuru bo bayakiriye batumagambo make
barishimye neza cyane barishimye bangereza amafelicitasiyo twese kandi ndababwira ntabwo ari igihe nyine kuko nkunda kubivuga ni MDM ndetse du monde yakoresheje ubushakashatsi kugira ngo tukugereho barishimye barishimye cyane rwose ku buryo ahubwo dukomere kuko n'abandi n'abandi batangiye kwemeza ko bishoboka hari n'ubwo twaganiriye mu kanya arambwira ati ntabwo nari nkibyitayeho n'icyo byose ariko nanjye kukundiye kugutangira bishakishe urumva kuko bose bagenze mu myaka hafi 75 hariho abari barafite barakuyemo amaso bazi ko ntabwo bahera bakumva nkayo filime kubera ko yatsinze yagira ashakisha kenshi ko twabizi ko yabuze nuko baravuga rero bati ko filime bishobotse n'abandi birashoboka ahubwo mwitegure bwana venisite
urakoze cyane ndagushimye cyane kuba uwigumye kano kanya uri mu kazi ukaza hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ngaho rero ukomeze kugira akazi keza n'amahoro y'Imana
murakoze cyane kandi Imana ibane namwe ikomeze ibahe urukundo mufite ababashakishiriza ndabizi ko ari akazi katoroshye ariko Imana ikomeze ibarinde rwose ko tubakeneye cyane
urakoze cyane
Shaka kasero kawe mzaka bonande Shaka kasero kawe mzaka bonande Shaka kasero kawe mzaka bonande
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kiro cy'Ikinyarwanda iki ni kiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga hashize imyaka 28 mu mwaka w'igihumbi 1994 umwana w'umukobwa witwa Bernadette Mukarwe ukomoka ahahoze ari komine ya Runyinya muri Butare yakoraga akazi ko mu rugo arera abana b'umugabo wari utuye Kanombe witwa Karemera Lambert barahunganye bagerana muri Congo igihe inkambi zasenywaga baratatanye Mukarwego yafashe umwana w'umuhungu yareraga amutahana mu Rwanda amujyana umuryango hose yakomokaga aramuhageza arigendera uyu munsi Lambert Karemera nawe umaze imyaka 25 watashye mu Rwanda ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga arashaka guhura n'uwo mugiraneza atuye mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Muringa akagari ka Rwandobo umudugudu wa Rwanda Rugari
ndashaka kukubwira ko nzakumukobwa wangoreraga kandi wangiriye akamaro yarenze umwana wanjye noneho turahungana mu ntambara tugeze muri Congo turahurana ahungana umwana wanjye w'umuhungu amugeza mu Rwanda amugeza iwacu amaze kumugeza iwacu twarahuranye jewe ndashaka kukubwira ko nzakumukobwa wangoreraga kandi wangiriye akamaro
Tanzania kagaruka mu Rwanda komotse Burundi ariko kandi akaba
ari nyakamwe abavandimwe bose bashaka ko bari muri Tanzania twabanje kwigirwa n'umuhungu w'intwari
papa batandukanye muri Tanzania papa yari yaje mu Burundi basigara muri Tanzania aho bita Tabora Bukene
hari aho ngaho papa wari
yego turi kumwe
mbona se ubwo amakuru y'abenda rwabo batandukanye se uyazi kukurusha nibwo mwanda we
oya ntayazi nawe aza amazina yabo kuko batandukanye kera nakoze igereranya kuko arakuze ntabwo ari kwibuka neza numva bishobora kuba ari nko muri 75
ariko se ashobora kumvugisha akambwira byibuze uko batandukanye
yego yaba bijyanye mwavuga
wamufata ko amakuru ze turakomeye ni bimwe twashimye imana ntandukanye n'iby'amerika umuhungu wanjye arimo arambwira ngo azangisha abavandimwe banyu mwaburanye andiriya ari batare abo bavandimwe bawe mwatandukanye Tabora ya Tanzania mwatandukanye mute abo bavandimwe mwatandukanye mwatandukanye mute
basize jyewe nza mu Burundi
hanyuma ugasigayo ntiwongera kumenya amakuru yawe uri mu kumwaka mutandukana niki cyatumye ubasiga muri Tanzania ukajya mu Burundi
icyo gihe nagiye ndabona icyo gupagasa gutyo usize ubundi ari muri kirungu ntagite ikintu nkoresha ngeze mu Burundi rero irakomeye sinasize aho vuba nyine
hanyuma uva mu Burundi uza mu Rwanda
hanyuma mva mu Burundi nza mu Rwanda
none se kuva muri 75 kugeza uyu munsi nta kandi gakuru wigeze umenya ka bashiki bawe na barumuna bawe wasigare barumuna bawe mbibwira ko kaminani ashobora kuba ari mutukuru we urambwira nta makuru yabo wongeye kumenya
reka nta makuru nongeye kumenya na gato kuko narakurikiranye sinzi ukuntu byangendekeye
ntabwo wigeze umenya ko yenda nabo bashobora kuba baratashye mu Rwanda bakaba bagiye aho ngaho mu Rwanda
ntabyo namenye kabisa
nta bandi bavandimwe mwari mwarasize mu Rwanda mbere yo kujya muri Tanzania
abo
mbere y'uko muhungira muri Tanzania mwari mutuye hehe
ariko turi hano muri komine Nyazo y'Ubugina kwitereretse yari perefegitire ya Butare muri komine Nyazo ahantu hitwa Ubugina
Ubugina muhava kubera hari inzara hari imirwano hari
rero kizari mbasambe rero kizari mbasambe hari batata wacu bavukana na papa kuri nyina batavukana kuri sina kuri amenegeza
uhitamo gusuhu kuri gendera
fata umuryango wanjye rero
ufata umuryango wawe ugenda ari nyiramatabaro umuhungu wawe yambwiye amazina menshi harimo nyiramatabaro harimo minani harimo nyiracumi harimo mukarusine harimo mutungirehe hakabamo mukanyandwi na kamanayo n'amazina menshi bose ni abavandimwe bawe
turavukana neza kuri papa na mama
bose bariya urababwira uti nimuze duhunge twigendere duhunge abantu bacu batumereye nabi
ama na mama icyo gihe
na mama wawe waramujyanye
ntamujyanye ahubwo yapfiriye mu Bukenge
komera ubwo rero komera uramuragiye bose mugiye Bukenge muravuga muti turatura hano kugira ngo bazadutsinde tukagira Nyazo akarunu kabo wongiye kumenya nta muntu ukomoka aho muri Tanzania aho ngaho kendi waba barakubwiye ati umuvandimwe wawe narababonye abanyarwanda benshi bavuye muri Tanzania bari mu Rwanda nta wigeze aguha amakuru y'umwe mu bavandimwe bawe umwana wawe ntwari yemeye guhamagaye hano ku gihugu cya Amerika kugira ati ndarangisha mukamenya kuganaga nawe ariko atangiye kumbwira ndavuga nti mpa nyir'ubwite nivuganire nawe ntwari yavukiye Burundi yavukiye Tanzania yavukiye Rwanda yavukiye
we yavukiye Burundi
kubona uwo muhungu wawe adafite ba nyirasenge ntagire ba nyirarume kuba ari muri Tanzania ntabwo kugeza ubu uyu muhungu wanjye reka njye kumushakira bandi rumwe na bari kasenga aho bari akinye kubamenya
kandi undi mu Rwanda nyine
Rwanda se ntiwasohoka mu buryo kureba abavandimwe bawe bari bitabaye by'ubushobozi ariko gushaka uragufite nibwira wa musaza we kubaho utaricika ariko usa nayo ukabaho nta bavandimwe bawe kandi wari ubafite kubera ko nta makuru yabo uzi utuwe nk'impanuro nahaga ku ijwi ry'Amerika n'abandi basaza benshi bagomba kuba bameze nkawe nabo badafite imiryango kubaho utagira umuryango ukakuru udafite umuryango kandi umuryango wandigeze umuryango wuzimeze ute ni iyihe mpanuro
nababaje kubera nyine ntabwo merewe neza cyo cyatumye ngo nkurikirana nyine ndagukurikirana umuhungu njya gukurikirana yakubaza nyine nifuza kuba namenya hanyuma urakumva aho bose yabuze n'umwe yaba akiriho hari n'uwo mwana wanjye yendera nashaka kera yaratabyaye singirizi yendera yaba akiriho
Muzeli Bakabe ndagushimiye cyane kubafashe kano kanya kugira ngo tuganire hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga urakoze cyane
nuko nubwo nawe urakoze
wasubiza uwo muhungu wawe ntamusezeraho
alo
hari me urakoze rero maze kuvugana na papa wawe yampaye amakuru yose nari nkeneye kandi wakoze kumutwaza ijambo nicyo kubyara bimara ushimire ko waragize umuhate wagize umuhate ukomeye cyane amezi yarashize ari menshi ariko turashize turavuganye ngaho rero ukomere uzajya ukomeza wumva ijwi ry'Amerika
yego mukomere namwe turakomeza
Agasaro Kaburaga
nyuma y'imyaka hafi 40 yavuye mu Rwanda Andrea Ribakare hari abandi bakimibuka bamwumvishe avuga ku ijwi ry'Amerika baramumenya amakuru bayatugezaho kimwe no ku muryango we inkuru y'ubuvandimwe umaze imyaka 40 utabona yakekwite nimumve Amoni Ngiriyehe atuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Muhira akagari ka Migina umudugudu wa Bugera ni ingirire tuvugana ni Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga nari nguhamagaye kubera ko sinzi niba ari umuhungu wawe yarampamagaye ambwira ati hari umuntu wacu warangishije mufite ambwira ko yitwa Andrea Ribakare nararebye nsanga kuko Andrea Ribakare yaraje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ngo nagira ngo nkubwire yuko Andrea Ribakare kuko yanyuze hano yanyuze mu kiganiro ashaka abavandimwe be ubwo nawe uri umwe mu bavandimwe be rero wowe uri se wawe ni ukuvuga yuko avindi imwe na papa wawe yego mukaba mwari mumaze igihe kingana iki mutabonana ntabwo muzi ariko se abo bajyanye bakurumuna be bakuru be se cyangwa na nyina bo urabazi hari nka ba mukasine ba mukanyandwi akamanayo abo ngabo urabazi yego hanyuma se aho ngaho mu Rwanda afite umuryango ubu ngubu nimbahuza mwakira mu arabona umuryango ko navugaga mu kiganiro ko asigaye ameze nk'aho ari nyakamwe ngaba mubonye umutware w'umuryango yego
kuko
iyi myaka yose mwamaze mu taza makuru ya bene wanyu bagiye muri Tanzania mwumvaga batakiriho kuri bwe cyangwa se mwumvaga mudifite ikizere ko hazaba harukiri kuba we atararekeye agakomeza agashakisha ariko nabifashijwemo n'umuhungu wo bitwa Ntwari Embe nibutse abumva ijwi rya Meta Ntwari Embe ni we waje mbere arashaka arambwira ati fasha gushaka bene wacu bagiye muri Tanzania bajyanye na data biza kuba ngombwa ko mvugana na se kugira ngo asobanurire numve neza ikibazo kiri kugira ngo nshobore no gufasha n'abandi bamwibuka niyo mpamvu bashoboye kumugeraho kubera yuko mbagira ngo umuntu ambwire apfa amakuru ahagije yatuma umuza mumira kuba we yarabashakishije akaba babonye umunsi aho umuryango urambwiye twiteguye kumwakira kuri kenshi nzagenda gute ndifuza yuko yakwibuka akadaho ngaho mu majyepfo y'u Rwanda aho yavukiye aho kari ntaza kongera akahabona akahahumeka kumva umwuka wabo kunywa amazi yabo kabona inka zabo urumva byagenda gute
Ah. Ngaraje Nishimiye Imana